radio y'ijwi by'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizweho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndahijambo bamwe mu bantu bamaze iminsi mwanditse mutegereje ko bahamagara kugira ngo murangishe abanye mwamuranye nabo muri iki kiganiro, kandi turajyana urumuri rw'ibyishimo imuhanga ahari umuryango wari umaze imyaka 27 warabuze umwana wasizwe n'umubyeyi wamwibarutse agahita yitaba Imana. Iki kiganiro agasaro kaburaga cyabaye ikiganiro cy'abana aho ababyeyi bababuze baza kubashaka, aho abana badafite ababyeyi nabo baza kubashakira.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Kuvuka ugakura nta mubyeyi n'umwe kandi warabyawe, kuvuka ukabaho ufite umwe warabyawe na babiri, uhora wibaza aho yagiye, wasohokana n'abandi bakagukwena bavuga ko nyoko atakowe. Imenya bayo Jean Eric afite imyaka 23 arashaka se wamubyaye, atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Rusheshe umudugudu wa Rusheshe.
Ati kino kinzanye ashaka nayo gushaka umubyeyi wanjye ntarabona cyangwa sinabuze, akaba yitwa Ntamvukiye Damian, akaba avuka ku Gisenyi cyangwa se aruta Ngororero. Nkaba ni umusore wa 23 ari kuva navuka ndamubona. Mama wanjye yitwa Nyirasabimana Jeannette, bahuriye muri Kigali nyuma baza kuburana, nyuma nza kuvuka ndabona ngiye kumubona kose igihe kuva navuka ntabwo muzi. Kuvuga ngo mama ajya ambwira ko yari afite umuvandimwe we wa nyine, yari afite umuvandimwe witaga Tembo wakundaga kumwita, ariko mu myaka akaba yitwa na utavuga Tesori niko umuvandimwe we yitwaga. Nuko rero kuri wanjye ubyara papa kawitwa Esperance, kuko ubyara papa kawitwa Kamubwira. Niyo makuru nta namukuyeho n'abanzi, nawe ndabonye kumva ku kigenye nyine ntabwo namukuru ahagije mu kitwa Janine kumenya niba ariho cyangwa se niba atariho. Nashaka kumenya kugira ngo mfashe bwa kandi ko namenya amakuru ye, kuko nta mukuru ahagije mu kitwa cyangwa se niba niba yaba akiri kuri iyi.
None se mama wawe niba ari waguhaye ayo makuru ya mbere ni nayo akumenye niwe uzi uwo bakubyaranye, yakubwiye impamvu yamusize akagenda ntareba inyuma?
Yarambwiye ngo hari 99 ndigiye nibwo navutse gihe hari babintu mu byo bacengeze niko mushambwira. Nyuma rero ngo barimo barubakana isoko ano papa nyine agasuzugura umugore w'umufande ariko kikava aho ngaho amusuzuguye nyine umugore w'umufande nimugoroba ngo bakubaza kumufata bamujyana ajya kumufunga, ntabwo wongeye kuba kuva mu munsi ataburana gutyo niyo mukama wanjye yampaye.
Ni ukuvuga yuko papa wawe ashobora kuba magingwa ya afunze atari Ngororero?
Amakuru asigaye aho ngayo, nimba yarafunguwe, nimba yaragumye muri gereza kuguma yafunze, ntabwo namenye ko yasohokaga se yaragumyemo. Amakuru asigaye aho ngayo nyine.
None se gusuzugura umuntu byatuma umuntu afunga imyaka 23?
Nkurikije kuva mu mbere y'imigere magana ane bitari gereza ku buryo yaguma amusinga imyaka myinshi, aho yagiye ngo nawe ndamenya amakuru nibwo bakiriho, kandi ashobora kuba atazi ko yanabyaye kuko yakigiye mu mahinda y'amezi abiri, ngomba ko ashobora kuba atazi ko yanabyaye wenda agati wenda n'ubu atamushatse agasanga atazi ko nawe wenda yabyaye atabiri ufite amakuru ahagije, ati wenda ngiye nzanye nzamwishakira amenye ko wenda umuhungu we yabyaye nahari, ko ashobora kuba atazi ko wenda afite n'umwana. Ko bafite mu mahinda y'amezi abiri nta makuru ahagije kuko nyine k'umwana ashobora kuba umufite.
Birumvikana. Mama wawe akubwira ko yakoraga yubaka isoko, yari umufundi, yari umuede, nakahe kazi yakoraga?
Wanjye ni umukozi w'umuyede usanzwe, nyine gukora ku myenda usanzwe, agasinyine gasanzwe ku buyede busanzwe.
Akaba akomoka mu Ngororero?
Mbere bayitaga Gatumba, niho nakomoka, Gatumba.
Nta kintu mama wawe yakubwiye kimuranga? Yakubwiye ko papa wawe Musa yakurebye arakubwira ati ufite uruhanga nk'urwa so? Yakurebye akubwira ko ufite injya nk'iza so? niki mama wawe yamukubwiho ku buryo ntahumvukira mutse yiyumvise yavuga ati uwo bavuga ni jewe n'uwamwumva uzi ko yakoze Kigali muri 1999 uzi ko ashobora kuba yarafunzwe amasaha makeya niba yarafunzwe koko ku buryo umuntu yamwumva akamumenya niki mama wawe yamukubwiyeho
ate umaze mu rakoze ufana papa wanjye cyane ikindi kandi umwanjye ni mugufi ariko njye ndi muremure ajya mbwira ko papa wanjye tureshya kubona ko nayo yari muremure ku wanjye nayo yari muremure ikindi ambwira ko papa wanjye ari umugabo muremure nyine wirabura w'urukara uko ndavuga amagambo makeya ashega muke cyane ukajya mbwira ariko muri make avuga ko dusa tunareshya kuko nandi muremure mu Rwanda musumba cyane
yigeze akubwira ko yagiraga indekwe ndende ku buryo asuzugura n'abatagomba
nyine yafungaga umutwe niko barusha babyita niko nabihinga ku nyine mvuga nyine y'ubungu bigezweho bakora gufunga umutwe ariko ego
imenya bayo ni mama wawe waguhaye iryo zina
yeye umwanya wanjye simenya bayo Jean Eric mama wanjye niwe wabinyise kuko nyine navuga papa wanjye adahari nzi nawe mvuga nise mama wanjye amazina niwe wayanyise mama wanjye yitwa Nyirasabimana Jeannette akaba avuka abita Cyangugu rero niko bahitaga ubu ngubu haroye muri Nyamasheke
none imenya bayo niba papa wawe ariho akaba ari ingururiro cyangwa se ashobora no kubera aho ngaho i Kigali yarahagarutse ashobora no kubona ahandi mu Rwanda Rwanda ni rugari aramutse akumva umwana w'imyaka 23 amubwira ko ari uwe ariko se wowe ni iki kintu mushakira ni iki kintu ushaka kumubwira usigaranye iminota ibiri nayo ntabwo uzuye neza ariko koresha kino gihe nguhaye usigaranye kugira ngo ubwire ijambo ry'umwana ubwira se wamubyaye umubwire icyo wifuza kumubwira
impamvu mushaka cyangwa mushaka kumubona nuko bambutse nasuzuguye cyane nitwe k'inyendaro umwana utazi umwana w'umugabo w'imbwa utaruzwe na se bituma ngira umuhati yanzabona umuntu bita ngo ni imbwa bita ngo yasibye umwana aramuta ati nawe nzamubone kuko numvaga nubwo bavuga ngo ni imbwa kuko yantaye akamara ntibishima nawe cyane kuko yarambyaye kandi kuvuka kwa nyina we nyine yabize mu ruhare rero ngo nubwo ntamurinda mukunda cyane kenshi akuzamubona abona uwo murokwa dusa cyangwa tunareye ikindi kandi kuva navuka nta muntu ndi kuzina ngo papa rero mushaka kuzaza basi kumuhamagara ngo papa kuko ntabwo ntabwo nabitabona ntabwo namenyereye kuko bavuga ngo papa kuhamagara umuntu rero ngo mfite inyota n'inzara yo kwita umuntu izina papa ikindi kandi niba n'abanyumva yumve ngo umuhungu wereke aramukunda kandi aramutegereje kandi isa yaziraho ntabwo yona agatinya kuba yari umwana abyeye ntamurere cyangwa bimutera isoni ndamukunda kandi ndamutegereje kandi isa yaza yambona ndetse haza aho ngeze nzimwe namubwira
uri umwana nyamwana uri umugabo uri umuntu birashimisha kumva ubabarira umuntu utazi ugakunda umuntu utazi ariko ukemera ko yagize uruhare mu kurema kugira umubiri ntabwo uzi impamvu atahabaye ntabwo umucira urubanza wifuza kumubona kandi ukamwereka ko utewe ishema no kumugira nk'umubyeyi ukamwita papa nk'uko abandi bana benshi babashaka kugira uwo bita papa ariko ngo ushimire ko utaciwe intege n'abagukwenaga bagira ngo ntabwo uzaba uwuriwe kubera yuko udafite papa hafi ndagushimira cyane ubwo butwari wagize ukomeze ube intwari kandi ukomeze utegereze umuntu wari wumva ijwi rya Amerika muri aya masaha mu kiganiro agasaro kaburaga yaramenye umuhungu ubu ni umugabo witwa Ntawumvukiye akomoka mu Ngororero ariko yari i Kigali muri 1999 niba waramumenye mwarakoranye ku ishanse mwubaka isoko aho ngaho i Kigali ukabuzi irengero rye ukabuzi aho aherereye ihamagara ikiganiro agasaro kaburaga dushobore kumuhuza n'umwana we Jean Eric Imenyabayo. Jean Eric Imenyabayo rero ndagushimiye ndagukomeza ukomeze utegereze wizeye kandi wumve ikiganiro agasaro kaburaga. Gira amahoro.
Murakoze cyane nawe n'imigisha kandi mujye muha muronke.
Murakoze cyane.
Agasaro kaburaga.
Imyaka isaga 30 igiye gushira. Alphonsine Niyonizeye atandukanye na mukuru we Antoinette Umurungi basezeranyeho nta matage agaragara biteye turi mu mwaka w'1999 na mirongo chenda ni tatu. Antoinette Murungi yaramaze kurushingana na Emmanuel Mutaharugamba bari mu Bubiligi, niyo nizeye ari mu Burundi. Aribaza icyabaye kuri mukuru we, atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, umudugudu wa Gasharu, ngo uyu mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Kinzanye hari umuvandimwe nabuze ndashakisha mukuru wanjye yabaga mu Bubiligi, bafite umugabo bakorana na mariage mu rusengero rw'Abangirikani ahantu bitaga kuri kafe y'Abarundi, ariko icyo gihe twabaga i Burundi. Niho yagiye hariya muri 1983 aba yarashaka ababyara. Nuko nyuma muri 1995 bazaza kutubwira, 1992 umugabo we aza no kudusura i Burundi, Bujumbura. Nuko nyuma amara nk'icyumweru asubira mu Bubiligi. Nuko nyuma muri 1993 nibwo mukuru wanjye yambwiraga ati rero nashaka ko narigaga segonderi, ati ndashaka ko wajya wazaza ugashaka prezansharje ukaze ukagenda duhanira ibintu by'amamodoka ibintu byinshi. Nuko ndayishaka ndayibona muri Sabona mu Burundi hashize nk'icyumweru. Ibindi yari byago perezida waho arapfa kandi adaye. Nuko ibindi bibaye ruvange, ibibazo turabihagarika. Nuko niko kuza intambara mu Rwanda nayo irabaye 1994 1995 ubwo turaje. Nuko ni nawe ndihizaga na Minerval Chimbi, Banki Bergoreze, Banki Rambere, Banki Popireri y'Uburundi. Nuko ibintu byose biba birahagaze, tukatura ntitwongera kuvugana nta komunikasiyo. Ariko nyuma y'intambara tugeze mu Rwanda batubwira ko ashobora gukuba yarapfuye, ariko akaba afite umwana witwa Jessica. Ko nagira ngo rero mumfashe tumenye niba bamwe bakamwe ngo yakoraga mu ngo yari afite kafezita ngo ku Barundi ahantu muri Ride de Toile mu Bubiligi. Niko n'amaretre yabaga yanditseho Ride de Toile, sinzi niba nyuma barayimutse ntabwo mbizi. Nafite niba ariko niko twandikiranaga. Ubwo rero nagira ngo mufashe kubariza, sinzi na nyuma mu minsi ishize sinzi murasigaye ngo yigeze no gukora muri ambasade y'Abagande mu Bubiligi. Ibintu nk'ibyo nyine byari byagenda kubwira ibye ntiwamenya ahantu utabigereye ntabwo biba byose.
Aramutse akiriho ko numva hashize igihe kirekire mutavugana, hari icyaba cyaratumye ahindura gahunda yari afite zo kugira ngo uze kumureba mubonane ndetse mukorane n'imishinga, hari icyo wumva cyaba cyaratumye ahindura gahunda yari agufiteho?
Nayo yahinduye kuko twese tuza mu Rwanda.
None se kuza mu Rwanda byari kubuza indege guhaguruka? Nta ndege zahavaga ziza mu Bubiligi,
nyine nta communication twongeye kugirana.
Nicyo nshaka kukubaza, ni iki cyatumye mutongera kuvugana kandi muri abavandimwe? Aho ngaho niho nshaka gusobanukirwa.
Nta adresse ye twongeye kumenya, nta telefone, nta.
Wambwiye ko umugabo witwaga cyangwa se yitwa magingo aya Emmanuel Mutaharugamba. Uwo Mutaharugamba ntabwo yigeze ataha na rimwe i Rwanda ku buryo waba waramurabutswe aho ngaho i Kigali?
Ntabwo utubwira ko yamubonye, nta kimpaga kuri na kamwe dufite.
Niba Umurungi akiriho, amakuru yabakubwiye ko yaba yaritabye Imana akaba atariyo, niba kumva muri kano kanya muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga, ni iki wumva ushaka kumubwira?
Kuri baramutse bariho bose na Mutaharugamba nta kwishima cyane, ntakongera kwishima mbonye abavandimwe twabuze igihe kinini, kandi babaye batanariho nabwo rwose no kubishima Imana. Abantu zajya bagirira neza Venuste, ni ukuri mufasha abantu benshi. Imana ni ukuri idufashije, nibura mukanaduhuza n'uwo mwana wayanaduha n'amakuru niba hari ntayazi byaba byiza. Ni ukuri Imana y'umujeza iguha umugisha utagabanije cyane, iguha umugisha uzabona ijuru ngo azaribona.
nawe ndagusabira kandi nzagufasha gushaka uwo muvandimwe wawe w'umurundi.
Yego murakoze cyane Imana ibahe umugisha.
Agasaro kaburaga.
Hashize amezi abiri umwana w'umuhungu Aaron Mutangana aje hano mu kiganiro ashakisha umuryango we, dore uko yabimbwiye.
Ngarangisha akumenya ababyeyi ba mukecu ba mama wanjye ni ba nyogokuru ba mama ba nyogokuru banjye.
Urashaka kumenya nyogokuru wawe na sogokuru?
Nibwo nshaka kumenya.
Mama wawe yakubwiye abari bo?
Oya, njye naravutse ndaje kuvuka itapfa.
Nta papa wawuzi?
Papa wanjye ndamufite, ariko ngo nawe ntabwo abazi, kuko ngo mama wanjye yiga ku ishuri Kigali. Ngo bari bihishe mu na muntu uza mu mazu y'i Kigali, babonanye bamenyana gutyo, ariko mama we yambyaye bo badahari ari ku rugamba.
Bari bihishe mu mazu y'i Kigali ryari? Muri 1994?
Za 1994.
Hanyuma uwo mwana w'umukobwa aterwa inda n'umuntu uza kumbwira uwo ari we?
Muri Butera bamwita Butera Theogene.
Butera Theogene niwe papa wawe?
Niwe papa wanjye.
Yahuriye he na mama wawe? Mama wawe yari yihishe he muri 1994?
We yari yihishe ari i Remera. Yari yihishe ngo kumango ari i Remera, bahoze mu kunzu yanjye Kanyarengwe.
Baba niho bahurira uwo papa wawe muri 1994, nawe yari yihishe yakoraga iki?
Yari umusirikare.
Yari umusirikare w'izihe ngabo?
Za RPF.
Uwo mwana w'umukobwa amutera inda muri icyo gihe cy'intambara?
Oya, bo baba wengo yaramufashe amujyana kwa mushiki wa papa. Abasanga babanyeho, ariko papa wese akomeza mu kurwana, ariko mama we yambyaye abaho ngaho kwa mushiki wa papa aho bita Ikaboye, babambyariye sehashika, ariko no avuye kubavuyeyo kunwara sehashika. Barangije mama wanjye arongera ararwara, suba musubizayo. Noneho ageze sehashika aza gucirayo, ariko ababyeyi ba mama niho baje kuba kumutwarira. Baje kumutwara basiga, ariko mawe kaka wanjye ubyara papa we yari ariyo niwe watanze itangazo amenyesha ngo ababyeyi ba Mukagasana Francoise, mama wanjye ngo uvuka mu karere ka Muhanga igihe yari komine Munyamaboye. Noneho ababyeyi be nibo baje kaka agiye gusubirayo kumureba, asanga ababyeyi baramutwaye. Basiga babwira uburuhukiro ngo abagira neza batwaye uwo mwana bazagaruke batumenyeshe aho ari tuze kumutwara. Noneho nyuma yaho yongeye acisha itangazo, baza kunwa bansanga mu Ikaboye, ariko kaka wanjye we yanga aranyimana, aravuga ati twese umwana ni uwacu, muzamuza kumusura. Guhera icyo gihe rero ntabwo bongeye kubabona, kandi ngo na mukecuru ngo amazina kaka wanjye byara papa wanjye ngo amazina yabo yarayibagiwe.
Baje gutwara umurambo wa mama wawe muri sashika, basize amazina yabo. Ayo mazina yabo yanditse mu gitabo cya sashika. Umuntu uvanye umurambo muri morgue ya sashika yandika amazina ye akavuga uwo ari we. Aho ngaho ayo mazina ya mbere niho ari. Ahandi hari amazina y'ababyeyi ba mama wawe ni ku itangazo ryatanzwe kuri Radio Rwanda. Radio Rwanda ifite akamenyero keza ko kwandika amazina y'umuntu wese utanze itangazo ugiye mu gitabo cy'ibyahise kuri Radio Rwanda, ugatanga itariki nyayo y'igihe mama wawe yitabye Imana. Bareba muri icyo gihe, muri icyo cyumweru, ukarebamo neza ukabona ubu abantu bamenyeshwaga yuko umwana wabo witwa Mukagasana Francoise yitabye Imana. Iyo niyo nzira ya mbere nakugiraho inama. Wowe Aaron Mutangana, ya kabiri niyo kwitabaza nk'uko abikoze Agasaro Kaburaga, kugira ngo turebe aho basogokuru wawe na banyogokuru wawe babaherereye mu karere ka Muhanga. Hari andi makuru waba ufite y'ahantu baba bari, uretse gusa kuvuga
muri Muhanga, Muhanga ni nini?
Ni Muhanga mungo muri komini ya Musubati aonga wanangu, niko papa wanje yambiye ngo niko mama yamubwije.
Ariko se papa wawe we ari hehe ubu ngubu magingo ya?
Papa wanje atuye muri Gatsiro aho bita Kiramuruzi.
Iyo umubwiye gahunda ufite yo gushaka kumenya aho ukomoka, ndashaka kuvuga ku ruhande rwa mama wawe, abyakira ate?
We abyakira barambwira ngo mama wanjye ntabwo bigeze yabanije kinini, mama wanjye ntabwo yigeze amubwira amateka menshi yihariye kuri we, ntabwo abyibuka. Cyakora ibyo yibuka niko iwabo ngo ari mukaga, iwabo ari mu komine ya Mushobati mu karere ka Muhanga gusa. Uwo yamusanze ngo nyihishe mu mujyi wa Kigali gusa, niyo nayo makuru muri make ambwira nabirambuye.
Yamusanze yihishe ahantu, hanyuma amubyaraho umwana ntiyamumenya, babana igihe gitoya. Yigeza kubwira uwo mwana w'umukobwa imyaka yari afite icyo gihe?
Ntabwo yigeze abimbwira, kuko umukecuru wanjye mama we, mama wa papa ari we kaka wanjye, we yavuye muri Congo asanga mama wanjye ari aho ngaho i Kigali. Bamenya nawe ntabwo bameranye igihe kinini, basanze kaka wanjye we yasanze igihe cyo kumbyara cyegereje, nawe ntabwo bamaranye igihe kinini cyane. Kuko iyo babana baza kumarana igihe kinini, waba yaramubwiye n'imyaka kigiye yari afite.
Ntabwo wigeze umenya niba yari umunyeshuri, aho yigaga, ikigo yigagamo?
Yamubwiye ntabwo yigeze, ntabwo njye nigeze menya, kuko yambwiye, kuko amakuru mfite ubu ngubu yavuga ngo yigaga mu wa gatanu segonderi mu ishami ry'ubuganga.
Mu ishami ry'ubuganga i Kigali? Hanyuma ahunze ahungira i Remera.
Ngo bashobora kuba barigaga hafi aho ngaho i Remera, kuko niho ngo yasanze bihishe mu mazu yaho yo kwa Kanyarengwe, hafi aho ngaho ngo y'amazu ya Kanyarengwe yaho yari ari.
Hanyuma aracyari umusirikare papa wawe cyangwa umusirikare yabuvuyemo?
Yakivuyemo, ntabwo akiri umusirikare.
Ufite imyaka 25, umaze kuba umusore uciye ubwenge, wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye iryo shuri ry'ubuganga ryari hafi aho ngaho mama wawe yigagamo muri 1994 ageze mu mwaka wa gatanu? Iryo shuri uramutse umenya aho iryo shuri ry'ubuganga, ukajyayo ukabaza abana bigaga muri 1994 muri iryo shuri, ukareba mu gitabo cy'abanyeshuri bari bageze mu mwaka wa gatanu, wasangamo izina rya mama wawe, ukareba niba ibitabo by'iryo shuri bikiriho. Ukora kwa raho ibitabo bimwe na bimwe byazimiye kubera intambara, birumvikana, ariko baramutse babifite bakubwira ababyeyi b'uwo mwana Mukagasana Swaza. Iyo niyo nzira ya kane nguhaye mu gihe tugishakisha kugira ngo turebe niba twabimenya mbere, nawe twafatanya ukareba muri izo nzira nakubwiye. Hagati aho nzi kwibutse nakubwiye yuko inzira ya mbere yari ukurebera mu gitabo cyo kuri Seashka, aho bandikaga abantu bose baje kuhabyarira, kandi bandikaga n'abantu baje gutwara abitabye Imana mu gitabo cya Morgue. Ahandi warebera nahatanzwe itangazo ryo kubika ni kuri Radio Rwanda. Ahandi hagatatu nakubwiraga ni ukureba muri iryo shuri ry'ubuganga, aho Mukagasana François avuga ko yize mwaka wa gatanu, aho naho byatuma umenya vuba uko ababyeyi be bitwaga. Inzira ya kane rero ya nyuma ni inzira y'Agasaro Kaburaga, tugiye kugufasha kureba uko wabona ababyeyi bawe, niba bari koko muri Muhanga, niba bari mu cyahoze ari komine Mushubati, ni muri Gitarama. Waba wese yaragize umwana witwa Françoise mu Kagasana bwaga i Kigali muri 1994, witabye Imana muri za 1996 ku bitaro by'i Kigali. Icyo gihe yaza hano ku Gasaro Kaburaga. Aaron Mutangana, ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategereza iki ni kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga. Ugire amahoro y'Imana.
Urakoze. nange nitegereye Imana ibigibaho mu gisha mu kwitanga kwanyu Uwiteka jaba abarinda kugira ngo mubashe ibyazaho umugisha mbese nta kindi umuntu yabasabira n'ijoro kugira ngo Uwiteka Imana azaba ijoro n'ukuri murakoze n'ukuri
urakoze cyane
agasaro kaburaga kabonetse
kubera ko ijwi rya Amerika isigaye ari radio mukurikira muri mungo zanyu muri buri rugo buri wese wabuzuwe yifuza kumenya aho yabaherereye kubera ko biborohera kutugeraho mudusangiza amakuru nguko uko twamenye aho umuryango wa Mutangano uherereye Pamphile Akimana ni nyirarume atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange mu mudugudu wavugo ikaze kuri ijwi rya Amerika
Ego murakoze cyane
Pamphile Akimana waranyandikiye umbwira yuko umwana waje hano mu kiganiro ashakisha umuryango we witwa Ron Mutangana ari uwanyu mbwira muri make mupfaniki
umwana Mutangana none ni mwishwa wanjye avuka kuri mushiki wacu w'imfura tuvukana bwite muri make yakuntu yaje kuvuka n'ukuntu ataho twaje kureberwa imibereho yuko yagenze mbese intambara yari kirangira yo muri 94 ahubwo abantu bari bakitahuka abari baturutse za Congo batarenze igihugu baturuka za Kibuye abari barahungiye hagati mbese mu gihugu batari babiyesaza ngo basubire mu ngo zabo cyangwa aho baturutse
yego
nibwo yagiye I Kigali yagiye I Kigali asanzeyo data wacu nawe wari ugiye vuba ku Kacyiru mbese ku buryo yagiye nko kurangura njyewe twakoranaga ubucuruzi buteye buciriritse nk'abantu bari bari bavuye mu ntambara bari mu ntambara noneho twumvikana ko agiye kurangura utuntu two gucuruza I Kigali
yego
ariko ngenda asanga abantu bari baturutse nka data wacu yari ariyo n'abandi baturanyi bari batuye ku Kacyiru aragenda agezeyo nk'umukono w'umukobwa wari ugeze mu mujyi bwa mbere yarandwara akigerayo umujyi uramuryoha agumayo iguma kwa data wacu ubwo rero ngo kwa data wacu niho yaje guhurira n'umugabo n'umusore wari umusirikare barakundana baramenyana baza kugira ubwo amutera inda ariko nk'utegereje kumutera inda umugabo yandikiye urwandiko iwacu yatwandikiye urwandiko mu rugo avuga ko ati umuhunga abana banyu twahuye turakundana ati none ubu ngubu turabana turi kumwe ati ndimo guteganya kuzaza kubasura nibwo nabonye ko yanditse izina rya se ndarwibuka kuko narabonye ko nanjye primaire ndi umuntu uzi gusoma njya kuba mukuru ko yitwaga gasteri rero ndibyo ntabwo ndibuka ubwo rero nyuma yaje gutwara nyine inda barabana sinzi niba barabanye ariko yagiye kujya siyasi kubyara ageze abyara abyara neza aratahataha iwabo umuryango ageze mu rugo agira ikibazo cyo kubyimba inda sinzi ibibazo byo biteye ko ahita abyimba inda akiva mu bitaro neza muri cyashika ahita amusiza mu bitaro kuri cyashika ageze ahita yitaba Imana apfuye itangazo rihita ritumenyesha mukobwa Sara Francoise yaguye mu bitaro bya cyashika amaze kubyara ati bene we nyine baze gutwara umurambo ubwo duhita tugenda tuba dufite abantu bacu bari I Kigali badufashe kuzana umurambo turazana igitarama turawukingura hashize iminsi mikeya igihe gitoya bacu basubiye kuko bari bamenye neza neza aho yari atuye kwa sebukwe kwa nyirabukwe bari babonanye aho ngaho baje gutwara umurambo basubira kujya kureba wa mwana kugira ngo barebe niba yarabayeho cyangwa se ubuzima uko bumeze no kugira ngo bamenye neza neza na ba mwana wabo baragenda basanga umwana ariho aranywa amata basiga imyirondoro neza adrese yacu ko igitarama Nyarusange mbese imyirondoro yose nta telefone zari ziriho ntazo bari banafite bari abasaza b'abaturage bavuga bati muzaze mutwaye ku mwana namenye umuryango namwe mudusubire tumenyane turategereza ko bazaza gusura cyangwa gutera ku mwana turaheba burundu kuva icyo gihe rero kugera nk'igihe muri 2022 rwose nyine turimo nta kandi gakuru k'umwana twigeze tumenya twamenya ko atayitangaza ku bw'ibya Amerika
none se igihe nara guhamagaye nkubwira nti umwana wanyu arahari ariko nawe umbwira uti umwana wacu ni mwebwe mwamurangishije anyuze aho ngaho ku ijwi rya Amerika
kumva umuntu waje kukubwira bwa mbere ati umwana namwumvise umwana wanyu wa Mukagasana ariho mu muryango mwabifashe mute
kwabanje kwabanje kumva yuko wenda ari ukwitiranya amazina gusa ikizere tukakigira ko umuntu wari tubwiye wa mbere ni umutwe nahayo viateri nahayo viateri kandi afite umukobwa wiganye neza neza muri primaire yose na Mukagasana transfer duturanye hafi
yego
kandi yari azi neza uko byagenze uko yagiye I Kigali uko yatwaye inda uko yitabye Imana akimara kubyara ayo makuru yose yari ayazi ngo yatubwiye tutise koko nibyo ati rwose nibyo sinarikurikiye ati yavuze ko yitwa Aroni yavuze yuko yavuze mbese nyine yabitubwira byose nubwo nashatse nomero y'umuntu umwe nandikiye kugeza ubwo noneho ejo neza 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 byatunganye neza neza n'amafoto nayo nyabonye nsanze rwose neza neza n'isura yacu
none se ngaho rero mbwira mu muryango ubu ngubu ibyishimo bihari ni ibihe umwana mwamubonye mwamuvugishije bimeze gute mu muryango wambwiye yuko sekuru atakiriho yitabye Imana nyirakuru yakiriye gute umwuzukuru we mu muryango
nyirakuru akimaze kumenyesha iyo nkuru tumaze kumva yuko uwo mwana yatanze ikiganiro kuri Amerika yahita abishinga avuga ati rwose umwana wanjye gerageza ukoreshe dore uzi kwandika warize uragerageza gerageza wandike ijwi rya Amerika ushakashake uzabone rwose umwuzukuru wanjye nanjye nkaza yamubwira ko nagerageje ndimo kwandika no ku rya Amerika bambwiye ko nzategereza bakampamagara buri mugoroba buri mugoroba ku kazi akaza kundeba buri gitondo njya mu kazi ari uko amaze kumbaza ati navuga he byagenze rwose gusa ejo tumaze kuvugana na Roni tumaze kuvugana nahise mbimenyesha mbimumenyesha nkamubwira murumuna wanjye babana mu rugo ndayimubwira ngo arigaragura umunsi igiti cyavuka arigaragura cyane ati uwo mwana nzamubona ne gusa icyo ikibazo cyaje kuvuka yari afite bamwana we kwa sehukwe umuhungu we bari afite ubukwe baje gukwa umukobwa wabo yambwiye ati ndajya mu bukwe ariko saa moya kubwira Roni yuko saa moya zuzuye mba nageze mu rugo tukavugana neza neza kumva n'ijwi rye ry'umwuzukuru wanjye gusa icyago twagize ni uko bagiye mu bukwe barasezera bakaza kubarekura narinze bwije bugera saa tatu tukagerageza mu rugo nabwira ngo rwose mukecuru ihangane Roni aragushaka muri ubwo ni saa moya z'uyu munsi bwa nimugoroba narabona mu gitondo yategereje yambwiye ati wagiye wenda ugasiba akazi ukamumva tukavugana ndavugana reka ntacyo gahunda ni ya saa moya z'umugoroba ntacyo kajya kwa mukecuru mpaye muvugane masenge nahise muha nomero ze yabavuganye n'isaha yose mukuru wanjye w'i Kigali bavuganye murumuna wanjye w'i Kigali bavuganye abandi bose bavuze ko umunsi bamufashaka amayinite ahageze bakavugana nawe yisanzuye asigaye tugasanga uburyo azaza mu muryango tukamwakira
ni byiza cyane akimana Pamphile ndagushimiye cyane kandi mbifurije mwese mu muryango wanyu kwakira uyu mwana Roni mu ukamuha ibyishimo yari akeneye mukamuha neza yifuzaga nongere ngushimire ubwizige ngushimire kuba utaracitse intege nawe ugakomeza kunshaka kandi tukabonana tugasangira aya makuru meza ukomeze ube umwambari w'ijwi rya Amerika utubere ambasaderi
murakoze cyane rwose ubu ngubu abantu bose barimo kumbaza bati tubwire ko nabonye nomero tubwire ko muvugana rwose ubu ngubu nzaba ambasaderi kandi n'abashinzwe ibya Amerika kuko mwankoreye ibintu umusaza yitabye Imana avuga ati mwana wanjye rwose umwana wanjye naza mukamubona muzamukore ibyo nagomba kubukorera byose kandi nayimubwiye aronije ko ibyo yagomba gukorerwa byose n'umuryango utegeka kubimukorera
yari akeneye kumenya ko afite undi muryango ngaho rero ukomere ugira akazi keza n'uwo mukecuru umunsi uhurize mubwira uti ijwi rya Amerika rirabakunda kandi rimwebwe rirebeyeho
murakoze cyane rwose turabashimiye
agasaro kaburaga
kuza kwakira muri aka kanya Aaron Mutangana warayibungutse umuryango akabona nyirakuru nyina wabo na base wabo nguyu nawe mu kiganiro.
Yego murakoze namwe.
Waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushakisha umuryango wawe naguhaya amakuru y'umuryango wawe nagira ngo nkubaze urumva umeze ute ubu ngubu tuvugana umaze kubona umuryango wawe.
Nishimye cyane ndanezererwa numva bamaru numva bakaka numva mama wacu n'umwe adiye mbese byari byishimo numvaga banyishimiye bishimye kumenya hagati y'imyaka 27 batari banze nabumvaga ko nakiriho mbese byari byishimo muri make.
Ijambo nka nyogokuru wawe yakubwiye ukumva rikwibukije umubyeyi wawe utigeze umenya ni gutawumva ijwi rya Amerika ko yitabye Imana akimara kukwibaruka ijambo yakubwiye ryamukwibukije ni irihe?
Twavuganye abangu mama niwe wari mukuru niwe wari mfura nsize n'umwana mutoya w'iminsi itatu nuko ariko numvisha nganiriza numva ama ikaze mu muryango wabo nk'umuntu umwana we barabuze batakimenya amakuru.
Umaze kuvugana na nyokorome Akimana Pamphile ukumva kubwira ati ndi musaza wa mama wawe yari mfuri wacu nk'uko umukecuru yabikubwiye uko wumvise umwanya wawe baguha mu muryango arui mwanya umeze ute?
Mbese ni nk'umwami ngo ndabaye ikaze banyishimiye yaba ari abaturanyi n'ifamiye bari umunabe bakuru be numvaga banyishimiye cyane cyane aho ngo natinze no ninze no kubageraho ngo bambone numvaga muri make banyishimiye cyane.
Mwakoranye gahunda ko muzabonana mu minsi ya vuba?
Ko tuzabona na vuba nabibabwiye.
Wowe nta minsi myinshi yari ishize uje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nguhamagaye nkakubwira nti ngufitiye amakuru meza nkakubwira ko umuryango wawe wabonetse. Isangiza abumva ijwi rya Amerika uretse ibyo byishimo wambwiraga mu kanya uti nishimye ndumva ndi mu bicu ariko kumva inkuru nyuma y'imyaka 27 kumva kuzita umuryango wari umaze iyo myaka yose uri imyaka mwe wabyakiriye ute Mutangana?
Nabyakiriye neza numva ni inzozi mbese buri kimwe ukuntu nashimira ijwi rya Amerika mwarakoze cyane narataye icyizere ko nzababona ariko Imana bujya niyo nkuru kandi ibyo yavuze izabisohoza. Ni ukuri narishimye cyane nabuze n'icyo nibuze nabivuga mu byo gushimira ijwi rya Amerika. Ni ukuri mwambereye ababyeyi mumbera ubuvugizi bwiza. Ikintu kimwe nashishikariza abantu rya Amerika niko bayigana bakayisonga irakora cyane kandi ndamaze kubibona nari umuntu nemera ko bibaho ariko nabibonye ibyishimo bya ndenze cyane cyane.
Aaron Mutangana ndagushimiye cyane ukomeze ube ambasaderi w'ijwi rya Amerika kandi uzafashe n'abandi bana badafite ababyeyi kubabona ubwo ubaye umwe mu bazakomeza nawe kumfasha kugira ngo ushobore gufasha n'abandi.
Ego nzabikora uzaza nsera nyeneye kugira ngo abagereho nzabibakorera rwose kugira ngo umvanye hagati y'imyaka 27 sinzi ukuntu ndi gupanga abantu bo kugira ngo tuzajye n'umuryango mugari bambone gusa nibwo ndi kuzabona kubaho nibwo ndi kuvuka ngo ntabwo wamenya kumva uburyo nshimyemo cyane.
Komeza wishime, komeza wishime unezerwe ndakwifuriza ibyishimo birenze kandi wifuzaga muri imyaka 27 ishize ndabikwifurije inkomeje ngaho rero ugira amahoro.
Yego namwe murakoze.
Agasaro Kaburaga.
bamwe muri mwe mwumva ijwi rya Amerika muri bazamuti byagenze bite kugira ngo umuryango wanyakwigendera mu kagasana ntubaririze ngo ushake umwana size abandi muti mbese kwa sebuka mu kagasana byabagendekiye bite nahamagaye ababyeyi bareze Aroni Mutangana batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Miyove mu kagari ka Mubuga mu mudugudu wa Kakiru nitabwe n'umusaza Karasira Karori muhikaze ku ijwi rya Amerika. Aho ngaho Igicumbi mumeze gute, mumeze neza?
Akazuba karava turaho, ndabona nta kibazo rwose n'iterambere riturimo.
Ni byiza cyane. Wa mubyeyi we rero narimba hamagaye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Kaburaga
kubera umwuzukuru wanyu Aroni Mutangana yaje hano mu kiganiro turaganira, arambwira ati wamfashije nkamenya undi muryango wanjye, nkamenya aho mama yakomokaga. Nagira ngo nkubwire ko nabikoze ntabasabye uruhushya, ariko narabikoze nk'uko umwana yabinsabye. Umuryango ndawumubonera, ndawubona, ndababwira, ndabahuza. Niyo nkuru ya mbere ngira ngo nkubwire.
Mwarakoze rwose. Ahubwo se ikibazo gihari ni uguhura, kugira ngo duhure tumenye tubonane
rwose muzahura, ibyo nzabibafashamo. Ahubwo nagira ngo nkubaze, umwana yambwiye yuko ashize imyaka 27 yambwiye ibyago byabaye mukabura umukazana, akabura umubyeyi akiri mutoya, ukuntu batabaye, hanyuma kuva icyo gihe ntibongera kumenya irengero ryanyu, ntimwamenya irengero ryabo. Byagenze gute kugira ngo ntimwongere kubonana na ba mwana, ntimumenye amakuru yabo?
Maze rero
karame
umba Venusit
karame
umukecuru ariwe madamu wanjye,
yego,
niwe bahaye uwo mwana nyine kuko ari umwuzukuru we. Ubwo urumva, reka muguhe muvugane akubwire uko byagenze, ndumva byadufasha twese.
Yego mpaye inka.
Nguwo rero
murakoze cyane. Muraho wa mubyeyi we?
Muraho neza.
Amakuru yanyu
ni meza?
None nari ndimo mbaza uwo mutware wanyu, nari mbanje kumuha inkuru nziza, mwamenye yuko Aroni Mutangana yabonye indi muryango, ariko mpitamubaza nti byagenze gute kugira ngo hashire imyaka yose mutazi amakuru yo kwa ba mwana, byagenze gute?
Umwana yaravutse.
Yego.
Ubwo umwana avutse avukira se hashika. Noneho ababyeyi b'uwo mukobwa, noneho arapfa, amaze gupfa tugiye kumushyingura dusanga baramujyanye, twaratanze itangazo. Ariko barongera nabo basubiza batumye bati uwo mugiraneza ufite uwo mwana azongera itangazo tuze tumujyane. Urabyumva?
Ndabyumva.
Noneho ubwo itangazo turongera turabitanga, ababyeyi b'uwo mukobwa basanze umubyeyi w'umugore n'umugabo basanga umwana afashe neza, bati twari tuje kumujyana, ariko rero umwana n'uwacu twese, ni nanjye nimumumare byaba byiza, bati mugumane. Ubwo rero umwana namugumanye gutyo, ntabwo kubura ngo tuvugane. Umwana bikamubabaza ati nshaka kugira ngo menye ba sogokuru na banyogokuru. Ubwo nibwo rero yashakishije ku Gasaro, noneho ubwo ku mugoroba nibwo yatubwiye ati bambwiye inkuru nziza. Ariko abo baraje turabonana, duhurira ahantu, noneho nibwo bampaye uwo mwana ndamugumana, ndamurera n'ubu n'iy'isaha turi kumwe.
None se ko Mutangana abonye umuryango wo ku ruhande rwa nyina, hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo namwe muzongere mubonane na baba mwana?
Icyo dushaka,
yego,
turashaka kugira ngo wa mubyeyi wa nyina wa Mukagasana, ariko numvise ko umugabo we yapfuye ngo ari uriho, noneho yari uwo mubyeyi wa nyina wa Mukagasana, nifuza yuko twahura tukaganira nkuko n'umuntu twahuriye ahantu twahuriye ahantu twaganira umwana niho bamumereye noneho icyo nifuza nuko twahurana nawe tukongera tukaganira ibyo twaganiye icyo gihe
mukongera mugahuza urugwiro nk'ababyeyi
yego n'umwana n'umwana nyine nawe akabona nyirakuru mbese bibaye byiza ntabwo turi kure cyane turi no ku muhanda
yego
baza bakatureba cyangwa se natwe bakatubwira aho bahereye tukaba twanajyayo
none se
ariko ntabwo ari masaka kuko bavugaga ko uwo mukaga cyane waba ari igitaramo
umwana wawe Aroni aje akakubwira ati nagiye ku ijwi rya Amerika nagiye gushakisha undi muryango birumvikana wabimushyigikiyemo nawe warabishakaga ariko se agarutse akakubwira ati bampamagaye bambwira yuko bagiye kunyereka umuryango wanjye nkawe wabyakiriye uti
yewe nabyakiriye neza twarishimye cyane turavuga ngo bari abantu rwose ni abantu beza cyane bazi gukurikirana ibintu bakabishyira ku murongo byaradushimishije nubwo duhuye nabo ngabo rwose nabwo byadufasha bikadushimisha umwana akabona umuryango natwe tukabona umuryango wacu
wa mubyeyi we rero nagira ngo mfate kano kanya ngushimire ababyeyi mwese murera mukarera Imana mukarerera u Rwanda iyo mbonye akanya ko kuganira namwe tubonye umwana duhojeje tumuboneye undi muryango mboneraho nkabashimira mbikuye ku mutima ubutwari mugira kurera umwana ntibyoroha mukamukuza akaba umugabo nagira ngo rero ngushimire n'uwo mutware wawe umushimirire ubabwire ku ijwi rya Amerika ribashimiye kandi ribashyigikiye mu kuntu murera abana banyu murerera u Rwanda n'Imana
ni byiza cyane ni ukuri yewe natwe twarabashimye yarabitubwiye natwe turishima mana mukomereze aho rwose mujye muhuza abantu baburanye yewe nta kintu mutakoze nta n'icyo mutanakora Imana ijye ibaha umugisha rwose ijye ibaha umugisha mukorere igihugu
urakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza
mukomeze uwo murongo mana uwo mukecuru nimubona mana we tukavugana tukaganira yewe bizadushimisha nawe kandi azishima
yego
nawe azishima umwana namureze neza kandi narireraga nawe n'uwanjye namureze neza n'umwana mwiza cyane
ndamuzi Aroni iyo tuganiriye numva afite ubupfura bushamaje
cyane rwose mana ijye ibarinda
murakoze cyane namwe mukomere mugire amahoro uwo ni Eugenia Mukangira umufasha w'umusaza Karasira Karoli bafatanyije bombi kurera umwana Aroni Mutangana Eugenia Mukangira birumvikana ni nyirakuru wa Aroni akaba abyara papa we Butera Aroni Mutangana abonye umuryango mwabyumvise ababyeyi be barifuza kongera kubonana no kwaba mwana bakagirana urugwiro bagasurana nahamagaye imuhanga nitabwa na nyina w'anyakwigendera mukagasana yitwa Mukandori Mariana ari mu kiganiro atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange mu mudugudu wavugo alo
alo
wa mubyeyi we muraho
ndaho
ni Mukandori Mariana tuvugana
yewe
nitwa Venuste Nshimiyimana ndi hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga narimba hamagaye buri gihe ngenzwa n'ineza narinzanye inkuru nziza y'umwuzukuru wanyu Aroni Mutangana yaje hano mu kiganiro turaganira ambwira tuzashakira umuryango none rero inkuru n'impamo umwuzukuru wawe nyuma y'imyaka 27 uramubonye
namubonye
none wamwakiriye ute iyo nkuru yakugeze ku mutima kurihangana iki mubyeyi
nishimye cyane narize ibyishimo byansabye ndarira rwose ariko ndizwa n'ibyishimo atari ukubabara
birumvikana nk'umubyeyi wabyaye ukagira gutyo ukabona mukagasana gucitsa akiri muto ariko akagusigira akantu k'agahungu nako kabona imyaka nk'iyo utakabona ndifuza kumva uretse iyo marira y'ibyishimo warize iki gihe cyose wakimaze ufite igishyika kimeze gute
nari mfite igishyika cyane kuko sinari nzi uko akinariho nari nzi ko atakinariho kuko twarashakishije turamubura ubwo baraduhamagaye bati yapfuye kandi aguye muri siyashika ubwo twihutiye kujya gufata umurambo
yego
umurambo cyarawuzanye turamushyingura tumaze kumushyingura rero ubwo twamaze umunsi umwe dusubira kureba n'umwana ni kuko baduhamagaraga baturangira ko ari ahantu ikabuye ariho uruhinja ruri
yego
twagiye tuyoboza tubona tubagezeho uruhinja twararubonye ari rwiza rukuze barureresha amata ya kigozi ubwo rero baratubwiye bati ntabwo umwana mumujyana nonaha bati muduhederese noneho natwe tuzaza n'umwana tumwereke umuryango ubwo twategereje igihe gitoya tubona ntibaje umusaza arongera asubira yarashakisha noneho ntiyanababona turongera turategereza arongera asubirayo araheba noneho turavuga tuti yewe wa mwana umenya yarapfuye atakiriho turabyihorera gusaza tugira ku gahinda ariko tuyoberwa inkuru ye
ariko igihe mwahuraga n'uwo muryango mugahura no kwa Karasira umusaza yitwa Karasira hanyuma umufasha wakitwa Mukangira nibo basigaranye umwana muhura mwaraganiriye barababwira bati uyu mwana turamusigaranye tumukuze mwemera kuhamusiga nyuma nuko mwasubiyeyo mukababura mukabura uko mubigenza ariko nta kindi nta yindi nabi yabayemo nta kindi nuko mwababuze gusa
nta kundi twashoboye gushakisha nyine kuko twari tubutegereje turababura twaravuze ati wa mwana yenda ntakiri kuko twabahaye derese kandi ntibaza
nagira ngo nkubwire rero yuko navuganye nabo mu kanya rwose navuganaga na Karasira navuganye na Mukangira n'abantu bifuza kubabona vuba nabo bishimiye yuko muriho bamenye amakuru yuko umufasha wawe amaze imyaka mike yatabarutse ariko ravuga bati turifuza kubona uwo mubyeyi usigaye umwana twamureze neza twamureze tumubwira ko tutaza ku muryango uri twishimiye ko abonye umuryango turifuza kubona bantumye bati ubabwire ko dushaka kubabona dutuye hano ku muhanda bazaze batubwira aho bari natwe tuzaze turashaka kongera kubakira uyu mwana umuryango tugahura tugasabana nawe nicyo kintu wumva kikuri ku mutima wifuza gukora
cyane we cyane ndishima sinzi ukuntu mwumva rwose n'ubu bimeze
uzishima nubabona mukahoberana nka ba mwana mukongera mukaganira
cyane n'umwana twavuganye mu gitondo
yego
twavuganye
yambwiye ko yishimye cyane kuba yabavugishije mwese nicyo kintu cyari ikimuri ku mutima nubwo bwose atazashobora kubona sekuru ariko mvugana na Kimana yambwiye yuko sekuru yatabarutse agishaka kubona uwo mwuzukuru aho ari Imana ikomeze mu biruhuko ridashira ubwo nawe azishima ruko uwo mwana ageze mu gicumbi cye niba bishoboka wa mubyeyi we hari umwana w'umukobwa wasigaranye nyuma ya Mukagasana amaze gutabaruka wabyaye undi hari abayisenga ya senta ari hafi aho ngaho ndashaka kumubaza
turi kumwe
wamumpa gato
turi kumwe ngaho ngu karane
abayisenga uraho
yego
uri hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga none wowe wakiriye gute buriya Aroni ni mubyara wawe buriya Aroni mupfaniki
ni nyina wabo
Aroni buriya ni uri nyina wabo rero wabonye umwana ubereye nyina wabo uri murumuna wa nyina uri murumuna wa Mukagasana none kuba wabonye umwana ubereye nyina wabo ndagira ngo umbwire ukuntu we wabyakiriye ni wowe muto iwanyu wabyakiriye ute
eka mbanza ntanga imundo ahi nishimye sinabona uko mbikubwira mu muryango wose twabyishimiye yankamagaye twavuganye rwose twamwakire twamuhaye impundu twamuhaye ikaze
yamuhaye ikaze
cyane rwose mu muryango arisanga ni karibu
papa wawe mbere yuko yitaba imana yaravuze ati uyu mwana naramukabonetse muzamufate nk'umwami mu rugo rwanjye mwiteguye kuzamwimakaza
nuko nshake tuzamukorera tuzamufata neza nk'umwana wacu kuko dusanze mu miryango nikaze rwose tuzamufata neza namuzaye yitabye imana amushaka pe twari twaramuhebye
kumva yaranyuze ku ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kumubona bababwiye yuko bamwumvise ku ijwi rya Amerika mwumvise mumeze gute mwaravuze muti turarota nibyo mwabifashe mute
rwose byabanje nko kutubera ubujijo twumva ni inzozi abantu bose bumvise ikiganiro bakaduhamagara tuza kubyemera naho tuza guhamagara turashakisha
abayisenga rero urakoze cyane ubonye umuhungu aho mukagasana atari uzahamubere aho papa wawe atari naho uzahamubere wishyire mu ngiro icyo yakuraze nagira ngo ngusezereho ngushimira kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ariko nsigaranye umunota umwe ndagira ngo umbe na Kasiyani ndashimye niba ari hafi nawe mumpe niba ari hafi
ego
aro
wi Kasiyani ndashimye uraho
ndaho
uri mu kiganiro Agasaro Kaburaga nawe wabonye umuhungu Aroni Mutangana uzamwakira ute
uzamwakira neza rwose n'ibyishimo byinshi no kuzu bwinshi cyane twishimye mu myaka 20 ishize twarawe ba makuru ye ugasanga abantu duturanye baturage baratubaza bati agakuru kawa mwana wanye kwigendera tugahera mu gihe rero tukumva ko umuntu atakiriho ariko n'ibyishimo birenze twagize ku buryo butangaje cyane rwose tunashimira abinshi bya Amerika kuba ibashije kuduhuza n'uyu muvandimwe wacu kwitwarawe ntabwo twakiraga ko yabakiriho
ariko rero mwitegure kumwakira Kasiyani ndashimye ndagushimye cyane ni wowe ushonje kino kiganiro Agasaro Kaburaga mushimirire abo umuryango bawe bose bari aho ngaho iruhande rwawe yari abayisenga ya Center yari Pansibe Akimana na mama wanyu Mariana Mukandori mwese ndabashimiye cyane kuba mwaje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga mugire umunsi mwiza
yego namwe murakoze cyane
Agasaro Kaburaga karabonetse
niwe dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga mbashimire mwese abakomeje kumpamagara ubutitsa mumpa makuru abandi musaba kubafasha kugira ngo musubize ku runigi udusaro twakurutseho tutagomba abashigajwe inyuma n'amateka bari mu kinigi ubutumwa bwanyu bw'urukundo mufitiye ikiganiro Agasaro Kaburaga n'ijwi ry'Amerika bwatugezeho izina ry'abagenzi banjye bose ndabashimiye akaririmbo mwatuye ijwi ry'Amerika niko dusojerejeho ngaho rero mwese abakunda ijwi ry'Amerika n'ikiganiro Agasaro Kaburaga nakagaruka naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nishimiye Imana
itugere.